ganacsiga waliba uu sah ka dhaladay ee fikir ku dhalado qof amaba koox maskaxda tiida. Fikirkaasaytii ose in la muuqdo in yeedee ta fursado ku banaaw bulshada oo faa'iido lanku dhasamay kor, sidaas oo kalena lagu daboolo karo baahiyo ku jarta bulshada dhata tiidyo. Cumar Cabdullaahi Maxmuud, gudoomiyaha degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, oo soo ku hadlay muhiimadda yeedelati in dadkiiyo nagadan haano walqabado kor, iyo sheegay in la deero kor keliya dadka oo abuuran ganacsiyo iyona in shaqo la abuuro si dhibaatooyinka lunkubaha. Gudoomiyaha ayaa bulshadanka baaqay in iyo la qoyan halabuur ganacsi.
Aqabadooyin kale jaramay buu ahaa lankii masaakiintahay may weydiiyey anti oo walaay u sii ballahan ka talagalay anti wala ka qor iyo weydiiyey ki tukaanka aan furnaayey mail erays bas 2030 kan ganacsadayna usiina mail erays habahay usiina kaarki la weydiiyey ki hay'ad in shaqeeyay kaarki la weydiiyey may macnaha dadka dhanba masaakiinta oo may galay mail erays waawimaadan oo haydo ku koys xudur isin baa aragdeen hata mail eraayse asarkii landeerna hal tukaan la furo mule fiyaala isin baa aragdeen hata way asarkii tuman sa landeerna tukaan xudur la ka furo ko ila mail erko dadkan ta jaran idoo isku dhiifaan may ki leen ganacsi majar wal adduunyada la erow majarta wal kasta way ku ganacsada kor laakiin dadki manjeedan anti ganacsadan manjeedan wafa tukaan gee hire IDB road mana shaqooyinki walku heri shaqada oo la boodo jare dadki isku dhaafeen dadki maskanta dhan may ku galay kaara ku galeen markay may faday intee aan fariintan ana deertii bulshada may lambu wala iska ganacsada kor anti ka ganacsada walaan may erays kooyan dhamaadeen wal oo macnaha on walnin aan fa omus meel hanoo biyo managada doonaan may faday madan lagu fikir wala kaliya walni aan faa'o may baa intaada beerta walka abuurta ganacsi suubsata lanki intaas in suubsada korne masaakiin ah waa okay way gordi kaasi kan wala lanka tala galay laakiin una dhan intii una mail erays oo ka tirsanaana wal hay'ad dibas ka tirsanaan mail nagadaas deegaanka may buuha masqantis dadka masqantiyo iyo mail nagadaas dad oo lagu meeyso haa nagadaas markii bulshadu may faday mail erays arantay may buu anti aid may buu on ku taadiraan oo macnaa dadkan lana sheegay on may weydiyaan mashaariic horumarineed weydiyaan wal horumarin anti deegaanka ku soo bino hoob la soo biyo sanayaal badan yaalo anti uu sameeyno fadan laakiin wal oo hata taleefan go'lo kishay lankan kishay bariyeen ha ku dhamaadeen mail erays hanuun ma inuu mashaanar laakiin dadan baahan dadkii aan baahan madan fursad la siiyo la faday intii mail erays oo deer
magaalada Xudur waliba ku dareereen horumariye ganacsi oo shal duban sadaa dhismooyinka jidatay horumarada ganacsiga iyo adeegyada kale ee bulshada.